Switch.
Oman.
Esto qué es, baby.
Kila kiwa club ni con VIP. Stafuti ma demo na tafuta mi. Party kali kufanga fufuka. Nena swing kana taka kuanguka. Swing left right kama uko tungi jingi. Swing down set kama umepigwa singi. Swing hata kama weni mfupi kama pimbi. Swing tuna zama kingi. All my people love me unconditional. Watu wangu wote wapo original. Kama nili kufanga fufuka. Nena swing kana taka kuanguka.
Swing, swing. Swing, 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 left, swing, right, swing, left, swing, right, swing, left, swing, right, swing, left, swing.
Nakuja na A, na pop mabotika, nikija na A, wakuja na potika. Wanawa wachani kasis, amwezi kubola na sis. Amwezi kubaa kasis, kama wanyama sisimba jipis. Nene na voswengi, mawaki na poteza. Vile na vobengi, waguma na legeza. Mependa masifa mazei, tunakinukisha mazei. Tunafulaisha masela, taki misifa nataka maheni.
Wana tafta kike mine kamuwa. Mablaza mene kimo na banabuwa. Napenda sana spako toto kishuwa. Spendi wow, swaza now you shower.
Swing, 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 left, swing, right, swing, left, swing, right, swing, left, swing, right, swing, left, swing, right.
Wambe we now. Tuwezi kuswing na wow. Nataka picha wow. Nataka picha za kwa mitandao. So mi nataka kuswing for now. Na niko simple now. Nataka wimbo, metoka chimbo. Tandika single now. Kwenye ni kupeka siri. Juhu washa pita wawiri. Na nimepigia mitungi na swing. Na wana wawiri wawiri. Simple kari na badiri. Staki za kwa nubatiri. Baby kari zimechiri. Na cheni nipigia madiri. Swa mawapa tambu. Anatupa udambu udambu. Tunaona bandu bandu. Sindo cha chandu chandu. Tukitoka kamku. Tunapiga mashuti. Yombo utaisoma wale ugoma wote maututi. Swing.
Swing. Swing.